This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Molweni, molweni baphulaphuli baka Radio Cape Pulpit. Nguvelile kambe nene ke lona othetha nani. Namkelekile ke ngayo lenjikalanga ngabobo busuku. Uthixo ke usathetha namhlanje. Bantakwethu ke sizawuthetha namhlanje ngesihloko esithi sizelwe nje kungokwasembewini engonakali, okanye sizelwe ngembewu engena konakala, born of an incorruptible seed. Yes, ke sizawuthetha ngaloo nto ke sawutyatyadula sixa ibithetha ukuthini, ikubeka phi wena loo nto leyo, ithini ngawe wena mntu uzelweyo, wena mntu ke ongazelwanga, ungenza kanjani ukuze nawe uzalwe. Sawuqala ke isifundo sethu, okanye phambi kuba siye kwisifundo, khawuleza ke umeme abantakwenu, umeme udadewenu, umeme abazali, umeme abantwana, utsho ke ukuba ngabana uvelile ukunomathotholo, ziyashunyayelwa iindaba ezilungileyo, iindaba ezingokufa nokuvuka kukaYesu, owafa ke engafeli elakhe ityala kodwa efela izono zethu. Yiyo ke le nto athi umculi wasewisile athi xa ebengezanga umkhululi wam, xa engafelanga amatyala am, ngekuba ndithwala ukubethwa kwam neziqalekiso zikaThixo wam. Aqhubeka athi tarhu tarhu Nkosi, tarhu tarhu bawo. Itsho ke loo nto ukuba ngabana ukhona lo thathi tyala, ethathi tyale kule lethu ekungelo lakhe, wahlawula, ehlawulela thina ukuze ke thina singabi sahlawula. Yiyo ke le nto esithetha ngayo, ezi ndaba ezimnandi ezilungileyo esithetha ngayo. Mhlawumbi ke uzibona wena kungathi awufanelwanga, ufele kanye abo abangafanelwanga, hayi abafanelwe. Yile nto uYesu athi ngenye imini xa ephendula abo babembuza futhi bemgxeka ukuba utya nabaqokoleli berhafu kunye nazo izone, athi xa ebaphendula uthi akungabaphilileyo abadinga ugqirha kodwa ngabo abagulayo. Athi ke hambani niyokufunda ukuba ithetha ukuthini loo nto. Ke bantakwethu bengazanga ke kwabangcwele ebeze kubo kanye abo abangekho msulwa, ubuthi awukho msulwa ufanelwanga nguYesu, nguyena ke kanye wena mntu ofanelweyo. Masithandaze ke, ndiyathemba ke sebefikile abantakwenu nabazali nabantwana, umyeni nonkosikazi, kuhleliwe omakhelwane ubaxelele uba ke iindaba ezimnandi ezingaye uYesu ziyashunyelwa. Bawethu namandla Thixo wethu ophilayo, ngawo lo mzuzu bawethu ngale njikalanga siyakudumisa, sithudumo uzuko nembeko kuwe, siphakamisa izandla kuwe wedwa, kuba kaloku ngaphandle kwakho akukho wumbi uThixo. Nguwe wedwa uThixo ophilayo, akazange waba khona omnye futhi akayi kube khona. Usuke emaphakadini ukuye emaphakadini, unguThixo, nguwe kuphela ke uThixo oyinyaniso. Siyabulela ke bawo ngalweli thuba, sithi zukiseka udumo uzuko nembeko kuwe ke bawethu ophilayo. Siyabulela ke mzali ngabo bonke abaphulaphula abaphulileyo, abaphulaphuleyo ngawo lo mzuzu. Philisa kabo babambekileyo emizimbeni, abagulayo mabaphile ngalo mzuzu. Uvula amasango kwabo banqonqozayo ngobutshilo ezwini lakho. Wathocela uyophiwa, ofunayo uyofumana, onqonqozayo uyovulelwa. Thixo wethu namandla onke, ivizikhungo zethu, ivizicelo ngawo lo mzuzu egameni likaYesu. Amen. Siyabulela ke ngokubuthe wathandaza nathi. Sawukhawuleza ke sifunde phaya, sivule iBhayibhile zethu phaa kula ncwadi kaYohane, isahluko sesokuqala. Sizawufunda phaya ke phaya kula vesi yeshumi elinanye, that is verse 11. Soqala phaa ke ukufunda. Uthi ke weza kokukokwakhe, baza abakhe abamvuma, ke bonke abamamkelayo wabanika igunya lokuba babe ngabantwana bakaThixo, abo ke bakholwayo kwigama lakhe. uqhubeke athi abangazalwanga ngagazi nakuthanda kwanyama nanga kuthanda kwandoda bazalwa nguThixo. So apha uYohane uyasixelela ukuba uYesu uze okanye uLizwi, that is ke uYesu uze kwabakhe baze abakhe abamamkela okanye abamvuma. Xa sithetha kanje ke siphendula umbuzo onokwenzeka uba wena unawo uthi ndingumXhosa nje waseSouth Africa, mna ke ndingena ndawoni apha? Apha kuyelo Yesu mna ndingena ndawoni, yeyiphi indawo endifitsharisha kuyo? Ngoba kaloku ebengumJuda mhlawumbi utsho xa uthetha wena mna ke ngoku ndingena ndawoni. Now ithi kimpendulo uze kwabakhe baze abakhe abamamkela, but ke andithethi nge-identity kaYesu ukuba ungubani ngoku, ndiyadlula. Ngoba kaloku xa uthetha ngaye, isizathu sokuba aze kolwahlanga lwamaJuda yayikukuba ngabana lo benikezwe isithembiso sokuba uzawuzalwa kwimbewu yakhe uMesaya bengumJuda vele. So uze ngolo hlobo kuzabe nguye, hayi ngokuba engumJuda. UThixo ungumoya, so akanahlanga luthile, zidalwe nguye zonke iintlanga. Ngokuba ke luhlanga olo obelukhethiwe, hayi ngokuba luhlanga olukhethiweyo, lolwalukhethiwe ukuze afikele kulo, ezosingidisa hayi olohlanga kuphela kodwa zonke intlanga apha ehlabathini. So ufike under efika wabakwelo hlanga, hayi ngoba ezosindisa lohlanga kuphela kodwa ezosingidisa zonke intlanga. Number 2, uthi ke bonke abamamkelayo wabanika igunya lokuba babe ngabantwana bakaThixo, abo ke abakholwayo kwigama lakhe. Now nansi into ekwenza ube ngumntwana kaThixo okanye uzalwe nguThixo, kukukholwa kuYesu, kukukholwa kule Yesu ozileyo, ofileyo wafela wena, wafela izono zakho, wabuya wavuka evukela ukuzugwetyelwa. Now abakholwayo kuye banikezwe igunya lokuba babe ngabantwana bakaThixo abangazelwanga ngakuthanda kwanto, iqhubeke kupha kuverse 13 ithi abangazelwanga ngagazi nakuthanda kwanyama nakuthanda kwandoda bazalwa nguThixo. Now olu uzalo olutsha lwenzeka xa uve, njengobundimamele ngoku usive ezindaba zilungileyo, xa ukholwa zizo uyazalwa kabutsha, then usakuba uzelwe uba ngumntwana kaThixo, uba ngumntwana waluzeleyo. Njengangoku umzekelo, umntu ongakuzelanga awungomntwana wakhe, ungumntwana walo okuzeleyo. Yes, ungaba unguye umntwana kodwa kunale ndawo obelonga kuyo, you belong to someone as umntwana. Now xa ungumntwana ubelonga kulo mntu uzeleyo. Now xa uzelwe ngulo mntu lowo ungowakhe, ude uthi xa uthuthwa, masithi umzekelo ukuzelwa umntwana ungumfana, lo mntwana ungumfana kuzothwa xa ebizwa abe utata wakhe nguzikhali, kuzothwa xa ebizwa nguzikhali, xa ingowasetyhini ngumazikhali, but okusalayo ubizwa ngale nto uyise ayiyo, ubizwa ngayo. And uzudlula ke kule ndawo, ziyadlula ngenye imini, but ubizwa ngale nto uyisayo, meaning i-identity ubuyena bakhe ubuthatha kule nto uyise ayiyo. Now ke ngothina xa singazelwanga nganyama, xa singazelwanga kuthanda kwandoda, sizelwe nguThixo. Yes, in the beginning ukuze sibe lapha emhlabeni besizelwe ngenyama negazi, besizelwe ngokuthanda kwendoda. Now that sizelwe kabutsha, asisazelwanga nganyama nagazi, asizelwanga ngakuthanda kwandoda kodwa sizelwe nguThixo. Ithi ke loo nto kunento ejikayo itshintshe, asisabi ngabo abomhlaba. Yile nto athi uYesu xa athetha nabafundi bakhe ezabashiye, athi xa ebathandazela athi ndibashiya emhlabeni kodwa abangabo abomhlaba, ngoba kunozalo olwenzekileyo. Nawe ithi iBhayibhile xa ithetha ithi your citizenship is in heaven, ngoba uzelwe nguyihlo osemazulwini, usiyihlo ongowamazulu. Now uzelwe ke ngokukabutsha, uzelwe kabutsha xa ukholwa kuYesu. Now ezindaba ndizithethayo xa zikholwa uyazalwa uzalwe kabutsha. Na uzalwa ngubani? Uzalwa nguThixo. Njengomntu ozelwe nguThixo onguyango welihlabathi. Yilanti ithi iBhayibhile xa ithetha ithi masijonge okanye iingqiqo zethu sizitshintshe sizise phezulu ngoba asisangabo abalapha emhlabeni. Now that is very important. Ibaluleke kakhulu. Uzazi uba ngabana awunguyanga owelihlabathi. Ungowamazulu. Awunguye owelihlabathi, ungowamazulu. Masifunde phaya kula ncwadi ka Petrose ka Peter uyoqala u First Peter isahluko sesoqala ivesi yamashumi amabini nesithathu ithi xa ithethe ithi nizelwe njengokutsha. Uyabona ke lanto bendicho uzelwe njengokutsha uphinde wazalwa kunozalo oluphinde lwenzeka. Nizelwe njengokutsha kungengokwasembewini enokonakala kungokwasembewini engenokonakala ngelizwi likaThixo eliphilileyo elihleliyo ngona phakade. Now njemba uzelwe kabutsha nansi into eyenzekayo. Imbewu ozalwa ngayo ayonakali lilizwi likaThixo. Ithi iBhayibhile xa ithetha ngelizwi ithi umhlaba nezulu zonke zodlula kodwa ilizwi lakhe lime ngonaphakade futhi alitshintshe aliguquki. Now into uThixo awayithethe 2000 years ago isamile nanamhlanje. Awayithetho uYesu engekazalwa isamile unanamhlanje. Yile nto bekunyanzelekile ukuze afike afele izono zethu asibhatalele ngoba kaloku iBhayibhile itsho kwayona ithi intlawulo yesono kukufa, meaning umntu owonileyo bekunyanzelekile afe ngoba ukufa kwangena ngesono. Now njengomntu ozelwe kabutsha kunezinto ezisuswayo. Uba ngabani uThixo akaguli, wena mntu ozelwe nguThixo awumelanga kugula ngoba uzelwe nguThixo ongaguli. Uba ngabani uThixo akahlupheki, wena mntu ozelwe nguThixo awumelanga kuhlupheka ngoba uThixo akahlupheki. Kutheni ndisagula nje? Mhlawumbi uyabuza. Kungoba uyazi babe akufanelanga ube uyagula, wamkela kwanto uhleli nje ukulindela uba ngabani ongagula. Kutheni ndihlupheka? Kungoba uzazi uba akumelanga ukuba uyahlupheka, wamkela kwantu ucinga wonke umntu kumele uba adlule entluphekweni. Akusenjalongo, waba yindoda yomvandedwa, wabalwa njengobethiweyo odelweyo nocekisiweyo nguThixo. Kanti ubetho kwaye kufana uba luphezu kwethu lwaba phezu kwakhe yintlawulo lwe uYesu awasenzela yona eyenzela ukuze singabi sahamba kwezi zinto. Khumbula kaloku egadini uAdam wayengasebenzi, kwakungekho nto ebeyisokola ngoba uThixo had provided before. Now uthe ukhutshwa kwakhe egadini ngoba onile, kulapho intsebenzo nentsokolo iqale khona. Now xa nangabana ke ngoku uYesu efika ehlawula ityala elalenzeke ngoko, loo nto yenza kungabikho butshaba phakathi kwethu noThixo, isibuyisela back to the beginning. Kulaa ndawo esinobudlelwane bukaThixo, kulaa ndawo esienjoya iprovision eyenziwa nguThixo, kulaa ndawo esienjoya ifellowship ubudlelwane kunye naye uThixo. Now xa ungayazi loo nto uzomjonga uThixo umjongele njengomntu okude xa esondela umbhebhethe, ngoba awumazi enguThixo onoba nobudlelwane naye, awumazi enguThixo onosondela kuwe. Now as long as ungayazi loo nto leyo uzombhebhetha umale. Xa ubona abazana noThixo ucinge fanuba yinto engeyiyonga, kufanelanga kunjalo. Now ndiyakhuthaza ke mphulaphuli, kubalulekile uba ngabani ubakhe ubudlelane, ngoba akukho mntu uba nomntwana omnawo angakuthethisi, ningancokoli nomntwana wakho ningazani. Akekho umzalo wenza loo nto. Njengoba izibhalo ke zitsho nazo zithi uThixo ulangazelela lo moya awawenza wahlala kuthi. Kaloku xa sizalwa njengoba kwakunjalo naxa edala umntu, uThixo uyasiphefumlela. uyasiphefumulela, sibe nomphefumulo wakhe apha ngaphakathi kwethu. Noba usindisiwe, noba usindiswanga, unomphefumulo kaThixo apha ngaphakathi kuwe. Yile nto yabangela uThixo athumela uYesu, ngoba unolangazelelo nentshisakalo yokuba abe nobudlelane nalo moya awenziwe wahlala kuthi, lo mphefumulo ongaphakathi apha kwiziphunga zethu. UThixo ke ngokulangazelela uba nobubudlelane. Ndiyakhuthaza ke mphulaphula, yenza isiqhelo into obanga banothandazi nobufundilizwe. Yenza siqhele into ba ube nobudlelane noThixo. Uyabona ubomi bakho buguquka, 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 buyabuba buhle ngoba buhle. Abantu babuzi bakwenze njani, uyawubaxelela bangabana, hayi kokwenza kwam, koko nguThixo. Unjalo kuThixo uyabutshintsha ubomi bomntu, futhi abutshintshe. Besithi abantu xa bemjongile besithi uyakwantshabalala, kanti uthi kusakufika uThixo zonke izinto zitshintshe. Masiyibambe kule ndawo ke mphulaphula. Siyabulela ke ngoba uthe wamamela. Khumbula ke ungayidownloada ke i-app yakhe uRadio Cape Pulpit, usimamele, uqhubeke nokumamela, ungamamela ke na online as uwenzile ke namhlanje. Siyakukhuthaza ke mphulaphula, share the good news, share to your neighbor, share to your friends, let everyone know the good news are being preached. Kude kube lixesha elizayo, be blessed. Amen.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit, 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.